Dragon, so that me and big up. This is how the fuck money my table. What's in the door? Yeah, win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Yeah, ju win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Nauzia magunga, pin sadi cock. Nukileto ngazi kwa biarasha na kupop. Vetu si ufanya, daily on report. Competition, nana kula soft. Top tier niliuliza kane za gamble na life wakagwaya. Soon kiwa young ta retire. Na gapi deals future kwa tiko nko na trial. Liambia goshodo mindo prize haka cash out. My dreams nizi wake up la ni pass out. Niko na majings wana ride, we all out. Na washo niko na skills na wana ni doubt. Sezi toka nil, eri ni kupige shaft. Juna die peace, meza mada kila rat. Na washo niko na skills na wana ni doubt. Sezi toka nil, eri ni kupige shaft. Kama una biz, ukikol, yeah. Mina divert. Zote ni illegal, sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Yo, juin zote ni illegal. Chezi sare back manyu ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. After mboka niko nazo, naingi awe. Bitch, staki chura na ni drain. Utaki kurisk, unagua kufail. Uki trust man, una trust in vain. Na invest, nisei kosa bail. Anakucha legit ni mabandit lane. Sezi kusikro na chizango ya lane. I swear nita pull up on time, sezi late. Sezi trust human. Nlim gay shot, siku pull out. Naisha, Aisha na diamond true man. Headshot, nazamisha na ituma. Wesu unajua, atukai sana, atuchukui muda. Na kuvilioneza ni wai nikisunda. Money time, ganji ndo imekuwa luga. Batman, lazima ziwake nikidunda. Win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Yo, ju win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero. Yo, ju win zote ni illegal. Sezi sare back manyo ma exibo. After sin, naingi exilo. Vako za kibani, adisia zero.